overdose me. Your love overdose me, yeah. Vile umenikaroni, umeni overdose. Yani ndo mana unishe kunijia kwenye njosi. Fanya himo imeme, aha. Masebene,